well, see that again, damn, where do I go on a key, damn, where? Well, see that again, then where do I go on a key, damn, where? But I'm the Padre Gitti, the Kawe Fiti, now my pants, I'm my hogo. Mbari na unga robo moja ngoja moja mbili nasema na hili nakupa na hili nashuka shahidi kwa kwa Kiswahili na ule yenyewe 150 boda nishuke chini kwa mama siri anijazie nifanye kweli eh bwana kiungwana toba tuene jifanye omba omba mgogo nipate kitu kidogo nishai boda nizuki viwanja nipate mkwanja Bongo juu wakari, na hapo ndipo tapo tafakari Maharage ni mboga au futari
Yamenikuta, mzee mwenzangu